manje bala ngithi mase sesithela kanjena ele ngoba ngeke uqode kahle boss asa aso shaba.
Shalom, Dino.